alam, em shabeling amalam, amaya pela, angigazin, yegimbone, o Jehov engotiwe, singim talam, em shabeling amalam. Amaya pela anginga sengimbone wache ovenqotshiwe angangutshwa 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 Emhlabeni ngiyofike ngimtshela uKristu angingaze yengimbone wonamandla njengaye sengizohamba emhlabeni ngiyofike ngimtshela uKristu Agangotwa unamandla wakhe Agangotwa Agangotwa Angikaze ngimbone wajefo ovenqotshiwe Jehova mhlabe ngangifana nongabona ubuhle bakho ngiyabona mdali wami ngiyabonga 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 mina ungibonise ubukhulu bakho kimi ufane emhlabeni angikaze